ni salama man.
Take a day on the beat.
Nyuma digiri, toto kitembea. Shakupa digiri, we unaniwezea. Chumba ni bingiri, raha imekolea. Narudi omu mapema to do. Wapembeni wanini misi na gauni. Niko sawa, tukibaki wawili. Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati. Nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea. Ukilala na kupepea. Msumari kikugongea. Majirani wanaongea. Let them talk. Kwe kwe kwe. Kwe kwe. Let them talk. Kwe kwe kwe. Yeah. Kwe kwe kwe. Nimesimama de chutama eh. Nipe kifo cha mende ningangane. Kingangare kisafare. Nilishe kiapo siku sare. We ni moto yani fire yani ukusiki. Uko juu kileleni hawa kufiki. We ni vera we ni uda mromantiki. Ukifungua daftari nawe katiki. Tell me what you feel in your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati. Nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea. Ukilala na kupepea. Msumari kikugongea. Majirani wanaongea. Let them talk. Kwe kwe kwe. Ooh. Kwe kwe kwe. Let them talk. Kwe kwe kwe. Yeah. Kwe kwe kwe.
Kitanda kukunye, 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 kukunye. Kwa pita chagede, 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 chagede. Toto pikini, 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 pikini. Apewe gigigi, gigigi.
Let them talk. Kwe kwe kwe.